trendybeats.com.
Ladies and gents, here comes the nightmare. 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 Ladies and gents and children of all ages, here comes the guest defense for all cases. Life I need stress, seen a change, God changes. Crime high lippy best, make a job, all places. I stay on my lane, make a song and a speedy a senke. Spend the kumblen, options ni very many. Si wezi jikat koben, napenda maisha yangu. Hata ni kikat kokenu, sinijali machanangu. Mzee sinangaibu, everyday for my virtue. Sina mpenzi niliaribu, nimebakisha watu itu. Vitu ya feno kama nikisu, na bado jack, yes, na diri. Bibi wenye wanapewa P2, rap P3. Haibu, koma vitu wa Tony Tepp, nda kuombo ni ADCS. Kumbuki kitu, endu ni sana, la fungju ni hadithia. Mkono vivu, lakini vasi, nani ya niandike. Kwa net, misio ni kitu, acha tu ni manuzia. Na siku manga mamdihe, nani malgan bien. I'm in every hustle, tapumzika ni kized. Staki kutrend mpasho, nilipe zangu niishe. Acha leo ni wakazie, mpaka che, mpaka che. Badu staki kwa number one, nataka tu kujaza bank. Numbers never lie, hivo tundu neza kuni rank. Tena style ipa malaya, ni a drug of bank. Na hata niki kwa papaya, kuna mademu ni tahank. Hivo pahali paku mwaya, ni kitu sita wailak. Malaini na marijuana, squeezy spendi sana cham. Nasiogopi binadamu, but I respect everyone. Your opinion is not welcome, sisa how any fun. Sibakishi evidence, natafuna mpaka mfupa. Sina official residence, pole kama unanitafuta. I feel home kileki ten, kona maficho mpaka runda. Wezi jua mini mgeni vile mitembea na uhuru back. Nalipo ni hapo hapo, sidhani nitaashia Mungu. Kinigonga na kugonga right back. Nasia nuku, jizi na hatu, sidhani nitaasikia uchungu. I got goons, kila mtao, sidhani nitaanzia vurugu. Yo, in the wrong, don't do. Man is a low sky skill. Band, yeah, man.
More music on trendybeats.com.